fuga logo. Asishisi makeke spaganize. Akuloka ngihambi niwa. Ngwethu characters u profess. Manje usolve u X. Usolve le thi. Eoris.
Ngiyabona bakuvimbanga. Or bakunila ma wrist pen.
Gamane baye,
Amane baye,
amane baye,
ule pati khasa, ikose poto.